Kaneyagareko nange mpiri mwemba anti olwa mukyala wange oyo nankerekeje bukyamwasa tunula myaka gisobye ne mukaaga ng'afumba bulungi wadde kyeki kyafumbye bulungi kyokka amusaasire mwoyo abadde bwembi obufumbo bw'obwavubbiza balungi nze nabubaatiza erinnya kanga batiini mukukozesa entegekeza okumukumu ate bwezigwirayo obutaka n'obirowooza ng'ate omukyala akoggera ludda olw'ebyo by'omusuubiza ate n'otobituusa so ng'oluusi olimba mulimbe otwalize ng'ali awo afumba bulungi owaleero omulimba ebiri ng'akeneka naye ku gw'okusatu mufuuwa bulenge nze nnina owange nankerekejje kyokka siimufaananye balala atuyise mu bingi mu bafumbo baleero nsanga ng'oyo anti mubagumiikiriza nnanteekootwa akanyama akookye n'akooyanga n'obusiku nnaku enkulu ng'abuuza kisotta kyenva ŋŋamba nti emmeeme y'oyo njawula mwezo ze ndabye wabula emmeeme yange ezzeemu ennyiike olwabo be mpulira abangeya yate munaakola mutyanga mbadde bubi nnyo ate kati nga mulaba nkavuddeko wammaamaama nnankerekejje sembera nkubuulira ebyo bye nfunye engeri gy'oli mukyalo w'omu maka kati nkuwadde n'ebbeetu okwogera ku mitwalo gyange gino gye nfunye nkugulireko ebirungi by'oyoya twekolerewo n'akakajjulo okwekulisa ebyo byonna by'omanyi kale maama nankerekejje naawe yogerawo nga ggwe bw'obirowooza kyonna ekikunyiga osaanye okyatuzimanyi ebyokudda mu kwekomoma byaggwawo dda kyekyo
nandifunye okwesiima naye akawugulwa kange kammala mudda te kati nnafunawo okwegombwa so ng'ofumbiddwa erudda kyali kirungi muddya n'ofunamu okwetaaya wabula ekikulu kye ndabye omusajja wange gwe gwe nnina onnumiriddwamu ebyo ebinnyiga ompadde n'ebbeetu okwogera nange eno yessaawa gye nfunye okukakasa obuyinza bwompadde kati nga sinnabakwetaaya ekyo kikakasa nti bingi ebinnyiga naye wabulamu ebyo nnonzeemu ekinaabitangira kyekino kyenjoya singa lw'ofunye ensimbi n'oteresanga nange ndyoke nfuna okwetaaya wendi muddya
nankerekejje kakasa kimumpona omwoyo mu ebyo by'ogambye nnonzeemu kimu kyolese mu bukyamu ate ng'akikontana n'ebyo ebyandituyambye gaana amaka okugabbula kati ggwe bw'omala omwoza n'enkikkiriza ate ne bamanya nswala anti amakubo g'ensimbi ezandyeyunze olwomba nga taddemu enkonko yaani yali alabye omukazi bw'atereka ensimbi ng'era musajja w'asiima mukyala wange gwe nkwagala olw'empisa z'ennungi z'olina n'emyaka gy'omaze nkumunga onfumbira nange nkuwadde n'ebbeetu okwogera oyogedde bingi nga nsiimirayo naye kanaluzaalo oyo omuggyewa ku ky'okutereka ensimbi onkyusizaako ng'ate okuva edda kyakakata ddimu lya mwami yenze
kati wendoza ntio jukira bulungi rafu je twali mwateserebe echa tuvira kebinji zali nsimbi anti ngenkoze sojononye ndala nondekanga wanone nguba newefunira yabakaza balala songa te wampase waffe twali bulungi nga nsinga nenjuba mukwakayakana katyombijjizo kirabye enfuusa kawuku olw'ensonyi enkumu mwami onkokonya emisono gyengoye ne gimpitako nze ne nsigalira nga buli ekiddirira olwo ndiwona ddi okwegomba neetaye obanga ekyo kyenjoyo kiŋŋanyi wabula nga tonnabakwenyiza kkiriza nti manyi oba ddala okikakasizza buli lwofunye ensimbi n'onteresanga olwo nno ndyoke mmanye mpeetuuly ompadde era nfumbe
mpulira obusungu bunketa yeggwe lwaki weewanze kukyesikkirize n'onjokera omutwe okukiŋŋamba nzeera kati wentuusa ompunziza nnyo mbuuza obuyinza bwogwani ng'ate nze nnakusuubiza ndeete buleesa ekyo kyoba olina mu bwetaavu kampite mu by'okumpi osaana okimanya nti n'obuyinza bwange n'olwekyo engeri z'amangwetu osaana ozireka manya buzise nga kindalusa ng'ate okulaalusa nnyinimu kiba kya kive anti n'ennyumba muli ekunyiwa ne wejjusa bingi wekka
byegwasinga nze mu kulonda tebampa bya neeroboza kyekyo obufumbo bw'obwavu okkoza badagavu nange enkoko ze nnina ssajja nazo wabula ekituufu kye nsazeewo leka nekuumire kuggwa nkozzezza wadde ekyo kye nsabye okiŋŋaanye kankikulekera okola ekyo ky'onsaliddewo kankuteekeko amaaso ku kyoba ogambye mu ddembe otuukiriza ebikolwa eby'obwannyinimu kyenva ŋŋamba nti ku ludda lw'abakyala abaafumbirwa nammwe abeetegese ng'ofumbiddwa omwami gw'oba osiimye osaanye omulekere ebbeetu ery'obwannyinimu ebyokumubeeba nti nkusaba onterese n'aba nga tasiimye bwefe ebya ng'ate ne bw'ali baategese n'okimubeeka manya lw'oliwubwamu alyefuula n'olwekyo abange nsaba mwekuume mulyoke mufune ebbeetu ery'obutafeeba muddya nankerekejje ngenza akawugulwa kange kanjiwayo saaganyulwa